Glossy from Zambian Music Sound.
Inviting Music Sound.
Gina!
It is Scully.
Gina!
Mami, akationa tienda wawili se mitima zao zimawawa, mitima zao zimawawa, ya 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 ya. Wa majerasi wapaka wafuna iwe na ile mami visire. Kiwafuta na kugona wafuna iwe na ile mami visire. Walingona ula kale mutima wandi baby. Baby ipe. Akationa tienda wawili se mitima zao zimawawa, mitima zao zimawawa, ya 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 ya. Wa majerasi wapaka wafuna iwe na ile mami visire. Kiwafuta na kugona wafuna iwe na ile mami visire. Walingona ula kale mutima wandi baby. Baby ipe. Zininga kusiendo Tininga kule kendo, mami.
Yeah, 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 yeah.
Chino,
chino,
chino. Kaida,
ipepelo, iyo mwenda. Bafuna iwe nene,
tulekane.
Inipepelo, iyo mwenda. Bafuna iwe nene,
visile.
Aaron Finish, DJ Half Cock, Derek Choir.